the remix. Na kwa wengine wanani confuse, wananiuliza vibabas, hawanijui mimi ndo backers. Mekuwa mbali mbali kiwa focus, kwa changamoto na hikas. Mindo na kila kijanja, mindo na kila kijamba. Oh, kuja wewe. Na washa, na sitaki kukacha. Wananijua na kesha, niko toz kapusha. Sasa napiga misasa, twende kwasa kwasa. Kama fully pupa, hapa ni mwana hipopa. Hey, bado na kama, jitu kuhayo na shika tama. Wengine analeta lawama, mpanda bass, kiza ngoma. Na hili dua la kuku, hibi tayari, shawa soma. Hey, bado na chana, sentu kwa chana, tankitoka chama. Hey, bado na on, bado na M, bado na kam, siku siki jama. Bado na charge, bado na change, bado mimi na bounce. Bado na run, bado na kam, na kila na wapo tam. Wanna go down kwa kila msema mwezi dumu. Kuja wewe, kuja, 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 kuja sasa. Nashika uskani na ngoza vitani, one man amini yangu hatam. Alindi stand up support talent kwa watu walio wako na dream. Holy man, ganja man, danger man, ni Batman. Sasa ni fantasy rap game kwangu imeningia kwa dam. Talk of the town, Malindi city, bad na songa. Kwa vitu spice, kila sehemu, bad na gonga. Rasili mali kwa tunyumbani, bad na lunga. I'm going deeper, non-stop, full Milando, huh? Nyone wana sema na jibuna. Na kupa kitu ojiina siyo mchina. Na penya mianya na ziba nyufa pa ache kutona. Na kata rosto juu ya mduma ngaduyo na pona. Bongo limejaa mashairi kama kine cha mgodi. Na shika wafuasi kama mubiri ndena sinagogi. Wengine watambi tusha wajua tena warogi. Na bado na nkopi mina enjoy kwa